once in my life kijana nime fall in love for real. Na sitatia dua, na umba tu kafunge ndua. I swear girl I love you, I swear baby girl na kupenda sifich. I swear girl I love you, I swear baby girl na kupenda sifich. Nikupeleke ingo, ukamone mamangu wendo langu jiko. Tukamone baba na mama, watafurahi kukuona mwana. Ila chunga usije nidanganya mpenzi wangu we. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. Nilikuwa na roho kama chuma, umeifanya soft kama pamba. Ndomana koko baby nimezama. Ayaya, kuna wengi watakam lakini wendo minapenda. Ndomana na walenga wanavyo chipendekeza. Ndomana koko baby nimezama. Ayaya. Baby let me take you to paradise, wendo wangu wa maisha no lies. I love you, I love you, I love you.
Yes,
I love you.
And I say
too, I need you. And I want you, baby, come quench this desire. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. Songese tukitanda, tukalese tukachumbani. Samani nikikusea, mana siyo kila kitu nabobea. Songerese tukitanda, tukalese tukachumbani. Samani nikikusea, mana siyo kila kitu nabobea. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza. I love you, sifuro sawange I love you. I love you, omohana na huyanza.